Fredi era minister w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Katam 7 afulumiza mu butongolezi ya resulti z'ebibuuzo bya siniya y'oku n'ebyakamalirizo eby'omwaka oguwedde 2025 era bw'atyo n'ayatula nti abayise baweze ebitundu 99 n'obutundu mu 7/10 zi arizati zino zisabu kuludwa mumakako kwa president Nakasero eranga kuno mwaka gwa kubiri nga bayizi batula ebibuuzo byabwe bino ebyakamalirizo wansi w'ebyensoma empya ya new lower secondary competency based curriculum. Okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole eki UNEB Adano Dong, omuwendo gw'abayizi abeewandiisa okutuula ebibuuzo bino gweyongedde n'ebitundu 2 n'obutundutundu 2 ku buli 10 okuva ku bayizi 359,417 abeewandiisa mu mwaka 2024 okudda ku bayizi 43,012 mu 16/3 mu mwaka oguwedde 2025. Abayizi ab'obulenzi basigadde ku mwanjo mu kukola obulungi amasomo okuli okubala physics, chemistry, biology ne geography, ate abawala ne bakola bulungi ddala oluzongo ne n'olusoma olwa CRE. Abayizi abasibe bonna 39 ku ssomero lya Luzira Upper Prison Primary abayise ebibuuzo byabwe awamu n'abasibe 12 aboko Mbarara Main Prison Inmates Secondary School. Akulira ekitongole UNEB Dan Odong yeesigamiza nate kyabayizi okukola obulungi ku kutumbula obulungi okw'ebyensoma empya wamu n'ekyabasomesa n'ate obuteebulankanya ku ssomero.